ry'Amerika turabifuriza kugira ibihe byiza. Iyi ni wa mwanya mukurikira w'ikiganiro heza, mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku 104.3 FM. Muri studio y'umunsi muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba, nk'uko bisanzwe nkaba ndi kumwe na
Yvette Musabye Marie. Shuti mudukurikiye rero, uyu munsi turaza kuba turi kumwe n'urubyiruko rukora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto. Tukaba twarasuye abakora mu murenge wa Mutenderi, akarere ka Ngoma, mu ntara y'Iburasirazuba. Turaza kandi kuvuga ku kibazo cyo gufatira ibyangombwa by'abakozi bo mu ngo, aho usanga bibabangamiye kuko rimwe na rimwe iyo basezeye ku kazi batanasubizwa indangamuntu zabo. Tukaba tuza no kuganira n'umujene witwa Intwari Christian, aho aza kutubwira ibikorwa by'itsinda ayoboye ndetse n'ibyo bari gutegura muri iki gihe cyo kwitegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 21. Nyuma ya hirya no hino, tukaba tuza no gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye.
Dutangira reka Jean-Baptiste Ndayiragije atugeze inkuru yaduteguriye, aho agiye kugaruka ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo, ngo mu rwego rwo kumenya imyirondoro yabo bashebuje ababambura ibyangombwa byabo.
Nubwo ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo byahagurikiwe n'inzego zitandukanye, ubu noneho ikibazo gihangayikishije abakora aka kazi ni ukwamburwa ibyangombwa n'abakoresha babo. Ndetse rimwe na rimwe aba bakozi bajya gutaha indangamuntu zabo ntibazisubizwe. Ese ibi byabiterwa n'iki?
Sinzi, ntabwo akunda kubizera kuko ngo bemera ko hari igihe ngo biba. Mubajije ko afite indangamuntu ambwira yuko yifotoje ko indangamuntu itarasohoka. Ancunga ndi muri salo mutumye ku muhanda guhaha, akuramo amafaranga menshi agera ku 130,000. Turakurikira kubera ko nta mwiriro hago, usibye kumenya ko ari uwiririma nta kindi narinzi. Tujya gutangatanga Nyabugogo ahantu hose biranga bibi by'ubusa.
Mu murenge wa Rusororo, umukozi wo mu rugo avuga ko amaze amezi arindwi adafite indangamuntu nyuma yo kuyamburwa n'uwo yakoreraga akazi ko mu rugo umurenge wa Muhima. Ibi ngo bikaba bitamuguye neza kuko adashobora kubona serivisi zikenera indangamuntu.
Imbere yo kumukorera akakubaza ibyangombwa, yamara kubikubaza akabibika, yamara kubibika akagira wajya gutaha, wenda ushaka gutaha ati nabyo naguha akabigwati. Yamara kubigwatira kujya kubona ibindi bibari ikibazo. Uburyo nayambuwemo, njyewe umugore yaraje asanga ndi gukoropa, aransuzugura, anciragura mu maso, ancira ibikoreshwa, amaze kubincira mu maso, afite n'ibafu y'amazi ayinsuka mu maso, asigarana igikapu, yakuramo n'indangamuntu byose na ribumu yari yaranguriye, irimo amafoto, arimo n'ibyo byangombwa byose, hari harimo na mituweli.
Umuyobozi w'umudugudu wa Rwezangoro bivugwa ko iki kibazo cyabereyemo ku Muhima, avuga ko yashikirijwe ikibazo cy'umwana w'imwe indangamuntu ye n'uwo yakoreraga akazi ko mu rugo. Nyuma y'uko uwari waresuye asuzuguye inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'umudugudu, ngo iki kibazo cyashikirijwe izindi nzego.
Twagiye kuri uwo mama yakoreraga, tugezeyo ahakana ko irangamuntu ntayo afite, ariko mu by'ukuri bigaragara ko yarayifite kuko umwana yaje adutura agahinda n'amarira menshi. Ukabona ko nta kuntu umwana yaza kurega ngo yiyibishe avuga ko irangamuntu ntayo afite. Mbega yaduhinduye nk'abantu atazi yanga no kudukingurira. Twaraje turicara nka komite nyobozi turamwandikira umwana tumwohereza ku kagari kugira ngo bakurikirane ikibazo cye.
Kuri iki kibazo cy'abafatira ibyangombwa by'abakozi bo mu rugo bitwaza kumenya umwirondoro wabo, bamwe mu bo twaganiriye bemeza ko bidakwiye kuko ngo byibuze bakagombye kubika fotokopi.
Yewe umukozi wanjye sinshobora kumwaka irangamuntu ye, naba muhohoteye kuko ashobora kuva mu rugo nahari hakazamo umuntu umwaka ibyangombwa akabibura, urumva ko byamugora kujya bibona.
Ntabwo bakagombye kubayimwaka yego, bakayifata bakayifotoza noneho agafata fotokopi akamusubiza irangamuntu.
Ku ruhande rw'ikigo gishinzwe indangamuntu mu Rwanda, ngo ikintu cyose kibangamira umuturage mu kugendana ikarita imuranga gihanwa n'itegeko. Iki kigo kikaba kigira inama abaturage bashaka kumenya umwirondoro w'abakozi bo mu ngo cyangwa abandi kujya bandika nimero z'indangamuntu zabo kuko ngo zihagije guhamenyekane umwirondoro wa nyirayo.
Muri gahunda twihaye yo kubagezaho uburyo urubyiruko rukomeje kwitabira umurimo, uyu munsi turi mu murenge wa Mutenderi, akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije, abamotari bo muri aka karere baratubwira ibyo bakora ngo bazabashe gutera intambwe mu kwiteza imbere.
Mu gukomeza kuganira n'urubyiruko muri gahunda yo kureba uburyo bitabira umurimo, uyu munsi tugiye kunyarukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mutenderi. Aba tugiye kumva n'urubyiruko rukora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto, bakaba bagiye kutubwira uko aka kazi bagakora kugira ngo babashe kwiteza imbere.
Ibyo byose abinubira inzego zo mu muhanda araba tujuje ibyangombwa. Itujuje cyangwa ibyangombwa, ibyo byose ntago abageramo ubabona. Ugerageza ikintu cyo kwisayidira ukabakwepa. Maze kubakwepa ibyo byose ntago ubakwepye ari ikindi kintu ugamije. Niba ari uburyo bwo kwisayidira nubabangamire nawe utibangamire. Nta kibazo aho ngaho kabisa kibagira. Ikintu twabasaba urebye ntago ari ikintu kinagoye cyane. Nk'aka kazi dukora ni akazi kaba kagoye pe. Kandi inzego ziba ziri mu muhanda natwe bareba ibyo ari byo byose, akazi dukora ntabwo wabuze icyangombwa ari uburyo nawe waba ubishaka. Icyo nabisabira, umuntu n'uwabahunze bakamureka agacika akagenda, hari igihe biba ngombwa bakagukurikirana bikaba byatuma byabyara ikindi kintu kitari cyiza.
Nitwa Nsanzimana Atanazi, nkaba mvuka mu murenge wa Mutenderi mu kagari ka Mutenderi, nkaba nkora umwuga wo gutwara moto ntwara abagenzi kuva hano kujya Kibungo mu mujyi na za Kirehe hose na za Sake, nkongera nkagaruka inaha Mutenderi. Ugerageza gukora nyine ugashyiramo akabaraga ukabona n'ayandi akazi ubonye karangiriye nyine nawe ukaruhuka. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo iyo ukunze umurimo bivamo kwiteza imbere. Iyo uri umuntu ufite amaboko nta hantu umugaye, uba ugomba gukora nyine ukagira ikintu nawe ubona nk'umuntu uri mu Rwanda nyine w'umunyarwanda.
Nitwa Twizere Imana Alexis, bane mu murenge wa Mutenderi, akagari ka Mutenderi, umudugudu wa Kibaya. Aka kazi k'ubumotari kadufashe neza, nta kintu na kimwe tubura, katubeshejeho. Tuba bamwe dufite n'abagore tugatunga umuryango, kwishyurira mitiweli, tegana no muri make no muri leta tugatanga imisoro nta kibazo kadufite. Amafaranga yabonetse tuyakoresha ibindi bikorwa, ntago ari ayo kwangiriza ngo tuyajyane mu ibintu bishobora kutuyobya ubwenge, kandi ntago wafata amafaranga ngo yajyane mu bintu bidashobora gutuma witeza imbere. Kandi tuba tubizi hari bamwe bafite moto atari izacu, abandi ari izacu, tugerageza kuzigama ahubwo dushyira kuri banki kugira ngo tuzabashe uko twaka inguzanyo kugira ngo natwe tubashe kwigurira izacu kugira ngo tudakomeza gukorera abandi igihe cyose ahubwo dushaka mu buryo twakwitezamo imbere.
Nyuma yo kuganira n'uru rubyiruko twanegereye n'umuyobozi w'umurenge wa Mutenderi maze atubwira n'izindi gahunda bateganyiriza urubyiruko ruba rwabashije kwishyira hamwe. Uyu ni Bwana Murageje Mungu Arikati.
Buriya rero ni ikintu cyiza cyane urubyiruko iyo rwamaze kwishyira hamwe muri ubu buryo rukabagira n'umurimo rukora, igihe turushakiye kuganira narwo tugira ngo tugane ku gikorwa runaka cyabateza imbere babonera hafi. Ikindi gikurikiyeho, buriya bazi kwiteza imbere hari utuntu twinshi tw'imishinga iciriritse baba bafite hano, aho usanga bafatanya bagasugira, aho usanga bafatanya bakareba uburyo bahuriza hamwe bagakora igikorwa kimwe gishobora guteza imbere. Mu bikorwa bimwe na bimwe rero kubona ubu turimo turatekereza yuko twabashakira parikingi hano, turimo turabakorera na draft y'umushinga ni ikihe gihingwa bahinga kwakifatanya n'abandi kugira ngo bagire umwihariko wabo nk'abamotari. Usanga bari bashamikiye ku koperative mu karere kose, ariko nabo barashaka kugira bagire agashya kabo bakora dufatanyije, ndetse tukabashyira no muri hanga umurimo. Ko hanga umurimo dufite umukozi wabo ubagira inama iyo twanafatanya rero. Ubu nanifuje ko twafatanya na BDF abaje gukorera ku karere kugira ngo bashobore kubagira indi nama y'uburyo babona undi mushinga uciriritse kugira ngo biteze imbere. Tubafitiye gahunda kugira ngo bishyire hamwe nk'urubyiruko, nitwarangiza tubahuze n'ibigo bishobora kubafasha kuko uburyo urubyiruko ubona nta ngwate bafite. Nyuma BDF yatwemereye kugira ngo rero bazaze babahurize hamwe, dushobora gushaka n'uruganda rumwe rwa leta dushobora kubegurira mu cyo twatekerezaga cyangwa bashobora kwiteza imbere.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri iki kiganiro. Bakunzi bacu, reka dukomeze twumva umuhanzi Bruce Melody mu ndirimbo ye Ndumiwe. Yego beat.com.
Abanyarwanda bari kwitegura kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 21, bamwe mu rubyiruko bari gutegura ibikorwa bitandukanye muri gahunda zo kwibuka. Intwari Christian akaba agiye kutubwira ibyo we na bagenzi be bari guteganya gukora ku itariki ya 9 Mata. Ni kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije.
Nitwa Intwari Christian. Nkaba ari njyewe muyobozi cyangwa se umanaginga ibikorwa bya group y'abajene iby'imbyino zigezweho yitwa Six City Entertainment. Mukaba musanze hano nanjye nkaba nari nitabiriye imikino yabereye aha ngaha.
Mwatubwira ese iyo group yanyu ikorera ahagana hehe, abataza ikorera ubundi mubarizwa ahagana hehe?
Group yacu ni group y'abajene bakiri abanyeshuri benshi muri secondaire ndetse na bamwe bari muri kaminuza. Ikorera muri Cercle Sportif de Kigali niho yitoreza. Akaba ari groupe yashinzwe mu 2005. Mu mateka yayo makeya ni groupe imaze gutwara ibihembo bitandukanye, subiye hafi cyane nko mu 2013 yabaye groupe ya mbere y'umwaka mu kiswe High School Idol Awards. Iza gutwara Akadiho Dance nabwo nka groupe y'umwaka. Yatsindiye Streetball cyangwa se ama competition dance ajyabaho ategurwa n'abakora ibijyanye na basketball mu 2009 ndetse no mu 2012.
Noneho ni byiza rero mwagerageza kutubwira muri make iyo group yanyu ubundi ibikorwa ikora nibihe, nibiki muteganya gukora mu minsi iri imbere?
Yes, navuga ko ubu ngubu ifite ibitaramo navuga cyangwa ibikorwa bibiri bihoraho ngaruka mwaka. Kimwe kishingiye kubyina nkuko mwumvisha ari group ibyina kitwa It's All About Dance, ndetse tukaba dufite n'ikindi kitwa Our Past cyangwa se mu Kinyarwanda ngereranyije ni Ejo Hacu Hashize, kijyanye no kwibuka. Akaba ari nacyo ubu ngubu turi kwitegura muri ino minsi. Navuga kizaba ku itariki 9 z'ukwa kane, kikazabera kuri Sport View Hotel. Yego, ni ibyo ngibyo ubu dufite ngaruka mwaka bihari.
Ese ibyo bikorwa muzakora bijyanye no kwibuka, wenda baduteze amatwi bashobora kuba bafite amatsiko yo kugira ngo bumve n'ibihe bikorwa muzakora bijyanye n'igihe cyo kwibuka?
Yes, igikorwa cyitwa Our Past tuzakora tuzaba tugikoze ku nshuro ya kane. Twagitangiye mu 2012. Ni igikorwa kijyanye no kwibuka, twashyizeho bikurikije n'abajene cyangwa se publique idukurikira. Navuga ko ari publique ikiri ntoya, abenshi bavuse nyuma y'amahano yabaye mu gihugu cyacu. Tugishyiraho tugamije kubinyuza mu buryo butandukanye, bwaba ari amapoeme, yaba ari amateatre, yaba ari indirimbo, bitanga message byigisha abo bajene ku mateka mabi yaranze igihugu cyacu.
Okay, mutubwiye ko muri abajene cyangwa groupe y'abajene mwavutse ndikwanga mbere ya genocide, nyuma ya genocide.
Yes.
Nyuma ya genocide. Bivuga ko ntabwo muzi amateka yabaye mbere, ubu ngubu muri abajene mukaba muriho mushaka ngo mumenyekanishe aya mateka mabi mwe nk'abajene, ubundi mwebwe mwayakuye hehe kugira ngo mubashe kuba mwagerageza gusobanura no kwerekana ibibi byabaye muri genocide?
Yes, navuga ko buriya generation yacu, generation iriho ubu ngubu ntoya, abenshi bavutse nyuma ya genocide. Rero abagize amahirwe yo kuba wenda barasanze ababyeyi babo bakiriho, ariko ugasanga harimo abagiye babura, wabuze umuncle se, wabuze umutante, wabuze undi muntu wo mu muryango, bigatuma bamwe muri twe barushaho gushaka kumenya uko byagenze. So mu kubimenya niho twe twavanye kuba twavuga ngo ibyo twamenye tureke tubisangize n'abandi. Muri bikeya tuzi dushake na bamwe mu bayobozi b'igihugu cyangwa se mu bantu bakuze baze mu mateka neza tuganire nabo ducukumbure tumenye ukuri ku byabaye mu Rwanda ari nabyo dukora muri iki gikorwa ahanini.
Okay, ukimara kuvuga ibyo ngibyo rero wenda na gitegeza ukira ngo mpite nkubaza ikibazo cy'amatsiko tuziko inyuma ya genocide hari urubyiruko rwinshi rwagiye ruvuka kubabyeyi akenshi ugasanga ababyeyi babo ntibababwiza ukuri kubyanye n'ibyabaye ari benshi bagiye bavuka mu buryo wenda ababyeyi babo batari bateguye ese ubwo rubyiruko uyu munsi ubwo nkamwe nka groupe yanyu ni kimuro tiganyiriza cyangwa nago muri kumwe muri yo gahunda mufite muri iki gihe.
Yes, igikorwa cyacu navuga kiba ari open cyangwa se kiba buri muntu wese abayemereye kuza. Tugerageza gutumira mu ngeri zose zishoboka nakubwiye muri twebwe ari abari hejuru yacu gato ndetse n'ababyeyi bacu. Iki gikorwa twagikoze ku ntego eshatu. Kwigisha mu by'ukuri abo ngabo turi kumwe tungana generation yacu. Gukangurira ababyeyi kwigisha abana bababwiza ukuri ndetse noneho no kwifatanya tugasura abo bantu ayo mahano yasize batameze neza ubu ngubu bari mu midugudu bari ahantu hatandukanye ariko bari aho hantu kubera ayo mahano yabaye mu gihugu cyacu. So iyo tuhageze uno munsi ugasanga umuntu akubwira ati njyewe nari mfite umuryango w'umugabo abana uno munsi njyenyine cyangwa sigaranye umwana umwe birusha abo turi kumwe iyo generation yacu irushaho gusobanukirwa ikemera kuko ko ibyo bintu bavuga byabayeho kuko ayo namwe mu mapreva bagaragara yerekana ko byabaye.
Ariko noneho hari nabavutse bagakura bagasanga ababyeyi babo bari muri za gereza kubera ibyaha bakoze muri genocide. Ese ubwo rubyiruko rwo ruri hanze aho rufite igipfunwe ni kimwe rutangariza muri kano kanya.
So uno munsi rero igihari ni ukwitinyuka waba warize ikintu runaka ukumva ko ibyo ababyeyi bakoze ntago uno munsi ari ukwiye kubihanirwa. Ukwiye kuba proud ugakora cyane uvuga ngo nje guhindura amateka mabi yaranze abari inyuma yanjye ariko atagomba kuranga njye uri uno munsi.
Dukomeje ikiganiro cyacu dukurikira abahanzi bagize itsinda TBB mu ndirimbo yabo mbwiza ukuri.
This is a TBB in a mobile band. TBB ni danje man. Magenta. Se mu rukundo rwawe iki gituma rwiyongera ndashaka kubimenya ndashaka kubikora ndashaka kukunezeza birenze. Shaka kuku kuru kondoro tafaje Birichi kune zeza Birichi kushi misha Nyongore la nuve Shaka kubimenya Sumuri ya mukunda Kubona bihajije Bihajije
Omegane ya pechane kyu
Sumuri ya bicheza Kubona bikunyura Bikunyura
shaka boni yanje mbiruko mbijenza. Let me know if you really really like it, tell me that you really 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 love it, take me out and then I can bring you down, hold me tight and never let me go, all day all night I'ma put it on you and always baby girl I'll be there for you, nobody's gonna love you better than I ever will, nobody's gonna treat you better than I will baby, take my hand let me lead you to paradise, you better room be there for me shaka
baby. Kuzibura umugezi w'urukundo rwanjye we
Musogongeze wenda washira inyota ukuzi we.
You are my answer prayer, my fulfilled wish, my brother's dream girl. If I said I can't have you, then we can never deny it.
Oh God, say no
Muri hirya no hino y'uyu munsi tugiye gukurikira ibivugwa ku mugabane wa Afrika. Ikigeranyo cy'uyu munsi tukaba twagiteguriwe na Yvette Musabye Marie.
Muri hirya no hino y'uyu munsi turareba uburyo muri Afrika h'imiryango myinshi n'abantu ku giti cyabo bakomeje gushyiraho imihati kugira ngo abatuye muri Afrika bakomeze kugira imibereho myiza. Cyakora uyu mugabane ukaba ukomeje guhangana n'ibibazo by'ingutu. Ikigo mpuzamahanga kirwanya ruswa n'akarengane Transparency International cyavuze ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba biri mu bihugu byamunzwe na ruswa kurusha ibindi byose ku isi. Nyamara abaturage bagera kuri 90% ntibakiraho abana ibibazo bya ruswa bahura nabyo. Umuvugizi w'icyo kigo muri Kenya yavuze ko abaturage badashyira ahagaragara ibibazo bya ruswa bahura nabyo kuko baba batizeye ko Leta hari icyo yabikoraho. Inkura nazo zugarijwe na barushimusi kuri uyu mugabane. Mu mwaka wa 2013 muri Afurika y'Epfo, barushimusi bishe inkura 4,000, mu gihe mu mwaka wa 2007 hari harishwe 16 gusa. Nubwo amahembe yazo aboneka ari menshi, akomeje gukenerwa cyane ku buryo ikiro cyayo gishobora guhenda kurusha icya zahabu. Ihembe rimwe rishobora kugura amadolari 500,000. Reka dusoreze ku bijyanye na interineti muri Afurika, aho ishyirahamwe mpuzamahanga ku itumanaho ryateganyaga ko mu mpera z'umwaka 2014 abaturage 20% bo muri Afurika bazaba bakoresha interineti. Umubare w'abakoresha interineti yo kuri telefoni muri Afurika wariyongereye ku buryo muri rusange wikubye kabiri.
Nyuma yo kumva ibivugwa kuri uyu mugabane dutuye, umwanya tubageze ubutumwa bw'abatwandikiye urageze. Yvette, abakunzi bacu uyu munsi baradusaba iki?
Ubutumwa bwacu tubuhereye ku Gahitiye nuri mu karere ka Bugesera, aho avuga ko abibwira ko ari abanyamugi aribo biha gusuzugura imirimo. We ngabona ikibitera ari uko urubyiruko rwinshi ruba rushaka gutsimbarara ku muco kurusha kureba inyungu. Akaba atanga ingero nko kubumba amatafari, guhinga, isuku n'ibindi. Reka dukomeze ubutumwa bwacu, aho tugiye kugerageza gusubiza abakunzi bacu batwandikiye batubaza ibibazo bijyanye n'imihango y'abakobwa. Godanse utuye mu murenge wa Nyamirambo, akarere ka Nyarugenge, yatubajije niba bishoboka ko umukobwa yajya mu mihango mbere y'uko yuzuza imyaka 20 cyangwa 21. Godanse rero tukaba twakubwira ko bishoboka cyane kuko abakobwa benshi bagira imihango ya mbere hagati y'imyaka 8 na 18. Akimana Jeannette utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru, akagari ka Batima, tukaba twizera nawe ko yabonye igisubizo kuko nawe yari yatubaje imyaka umukobwa atangiraho kujya mu mihango. Izaka utuye mu murenge wa Nduba nawe yatubaje uburyo intangangabo yinjira mu gitsina cy'umugore. Izake rero intanga y'umugabo yinjira mu gitsina cy'umugore mu gihe habayeho guhuza ibitsina nta kwikingira, maze umugabo agasohora mu gitsina cy'umugore. Uwitwa Havyarimana na Desire utuye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega yatwandikiye agira ati ndabaramukije. Nawe akaba yarabajije impamvu umugore we hari igihe ibihe bye by'imihango bigenda bihindagurika. Desire rero, ibihe by'imihango y'umugore bishobora guhindagurika bitewe n'ibintu byinshi nk'uburakari, umunaniro, gukora urugendo rurerure cyangwa ikintu cyose kije kigahindura ubuzima bwe. Bikomeje ariko tukaba twabagira inama yo kugana muganga. Desire kandi ikiganiro cyacu gitambuka ku wa gatandatu 12:00 z'umugoroba, ku cyumweru 12:30 z'umugoroba no ku wa gatanu 6:30 z'amanywa. Reka dusoze tunashima Jean Claude uri Rusizi ndetse na Viateur uri Ngoma mu Burasirazuba. Aba bakunzi bacu nabo bakaba baratwandikiye batubwira ko badukunda cyane.
Reka dushime cyane Yvette Musabye Maria kuri ubutumwa atugejejeho. Tukaba tunashima cyane mwe mwese mudahwema kuduha ibitekerezo ku byo mwumvise kuri iki kiganiro. Uyu munsi tukaba twagarutse ku ihohoterwa rikorerwa abakozi bo mu ngo, aho bamburwa ibyangombwa n'abakoresha babo ngo bashaka kugumana imyirondoro yabo. Twasuye akarere ka Ngoma mu Burasirazuba, aho twaganiriye n'abakora umwuga w'umotari batubwira aho bageze biteza imbere. Tukaba kandi twanaganiriye na Christian Intwari, aho yatubwiye igikorwa bari gutegura mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 21. muri hirya no hino tukaba twababwiye ibivugwa ku mugabane wa Afurika. Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugiye kugicumbikira kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio Mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio umunsi mwari kumwe na Givete Musabye Maria, fatanyije na Olivier Sati Basumba ari nawe waruyoboye iki kiganiro. Bye bye.